Download and play your best music on Dunda.com.
Tumehitim kweli tumetoka pale Kicha kila mita wanakubale Kumuke hata si tukifaleo Mashuja kwenye safari Tumehitim kweli tumetoka pale Kicha kila mita wanakubale Kumuke hata si tukifaleo Mashuja kwenye safari
Nite professor ama nite mwalimu Na rapaka na mshamizimu Nimesha puliza sana skilizi ya stimu Nipe kartas na kalamu
Oi 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 Soja se Tumehitim Oi 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 Soja se Tumehitim Tumehitim kweli tumetoka mbale Ficha kila mita wanakubale Kumbuke hata si tukifaleo Mashuja kwenye safari Tumehitim kweli tumetoka mbale Ficha kila mita wanakubale Kumbuke hata si tukifaleo Mashuja kwenye safari
Nikutepa rishiba na machis waketepa Nikutete la vizikaro na piga patwa Nikutembele geza ziwani maji machafu Nikute uji moto kole machis wana usanga
Kila nikida mta Wanadua, wanashanga tunapufa Bati, jubo shore na tishati Nesuwa star, kutegeto superstar Walokatawa na kubale, chita kima swali Pina kanibale, mabaloze liyo sisi Pate lada, kitaka ita polisi Wacheni machizi, masizi, wacheni machizi Waishi, wapi zungule, wapi teja patikane Mimpi tango hap, lila, lila ziambatane Na petro pipaji, mina mshukuru mpaji Kwa talanta ya wimbaji, mta tunza taji Palma mandaki, shiki chini ardi Siki chini ardi leo baki ni kuifadhi Ilo baki ni kuifadhi Siki chini ardi leo baki ni kuifadhi
Tumehitim kweli tumetoka mbale Ficha kila mita wanakubale Kumbuke hata si tukifaleo Mashuja kwenye safari Tumehitim kweli tumetoka mbale Ficha kila mita wanakubale Kumbuke hata si tukifaleo Mashuja kwenye safari
Nikute mshomoroni Cheese wa mishori Nikute Asian Pakistan Chini gorofan Nikute mangweni Sweet corner Ma cheese wanapoya Mitaya makande Rungu Brother usbime
Kaperere
Tari wa mbele Mjengo ni big shop Wanachemsha bongo Mina songa Sina michecheto Keto superstar Moving ghetto to ghetto Mina kamu wa mawenga Start you jinga Rasta man stand fam Misi teleze winga
Oi 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 Soja se Tumehitim Oi 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 Tumehitim kweli tumetoka mbale Ficha kila mita wanakubale Kumbuke hata si tukifaleo Mashuja kwenye safari Tumehitim kweli tumetoka mbale Ficha kila mita wanakubale Kumbuke hata si tukifaleo Mashuja kwenye safari